Odon jokki heda gol dande fulbe do fewa fulfulde komi woni cerno modumba en jokkan yawtere men ko fati e lural dental leyde hirnage Afrique dental CDAO gal no okki Mali Burkina Faso e Niger lebbi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum Bassirou Diomaye Fay mo Senegal e Fornyassimbe mo Togo no immina ko yewtida e leyde tati joni yiltoden e rogere men didabere jokkitoden yawtere den enen e be men ben ide wondi fahin e docteur Abdou Ba hertordo dente hakuleede gila Dakar e Aliou Diallo jende yankejo darani do firtugol sata kumpite fenandeje no wi e fact checking docteur Mahdi Aboubakar Abba tawti en ka rogere didabere do docteur Mahdi mi yettima
ngadala usoko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal Modibo Adama mo Yola dun ko Nigeria fofoma karogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde AES ka dental leyde hirnange Afrique Docteur Mahdi ECOWAS o ki leyde AES de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dental gal dun ko dun woni gal dental hakku leyde wal bi olma edun
e chaddu masina la sure ngam ECOWAS usta sattungo do to be yidi be narra be lesse do to be sattini bolle se do dillan walaari ko Nigeria man ay wakkati soja jabi to jabi laamu wala soja hokkiti laamu be koydu abata da jabi laamu do duubi jowi wadi be o mayi Abdou Salam jabi laamu Nigeria do Abdou Salam ko wosi dum duubu fal o taski siyaasa aje wato ngam man na hunde jema gotel be suttata goddo be lamina ba mo soja arti borti ha Niger benanta Mali benanta Burkina Faso bo ayata wartira ma biya mo warta shugaban gasa wadata ko be arti be borti mo borta mo o dilla ngam man soja taska laamu be hakkilo ngam man ECOWAS be hokka lesde be wakkati kimmini dum wakkati juddum sabe taana be waadi wakkati sedda be hokka be duubi tatati on hokkita on tabbi di takasa duubi didi duubi didi do to be hokki be soja mai famtan soja mai deiter soja wadar siyasa be hakkilo wato hokkutugo laamu siyasa do laamu on kuje on kashi kashi number 1 be wada constitutional conference number 2 be yona be ko siyasa number 3 be kafa political parties number 3 be wada zabe den den number 5 be hunnabe ay abiyata go do wada parde le bijego le bijego famdi
Aliou Diallo ko Bamako jodida ada hayni ka Mali Niger Burkina Faso wayli darande mum wontita e der CDAO
aywa mi andi tan tik Allah kono do faabe ngartani an tiidi tan de li laamuji de ayet ngari ki kolliti wiide be manajir fotobe e lay gisso ma yeltudi CDAO tabi de briski hebe tabi dum koyde kurde mi milali ta CDAO wa wadde mediation faabe ngarta ka te jonga ta mediation ko way laataade ni laataade mediation hono watte yalla e espace natibi e mbaa wadde ko adisi tawe mbaa gulbibbe kono ko yasi yaade hono commerce e ma wala ko nandi hono muudum en sidi leede AES be hadmo ana e leede CDAO leede CDAO en du hadmo ana e leede AES en de
docteur Abdoul Ba arma lesde den tati yalti e dental gal holko saati wonude batte dum hay si tawi en nani wonde AES fawata leede dental CDAO visa
jarama ko zamdal himmugal kono haade den fo ko be holliti ko kambe leede le tati de wadde liberté nata yalta bibbe leyde le CDAO dum don wawata wonirde no be inniri ni sabu so tawi kambe leyde de be yalti officiellement CDAO on tuma wona dereji CDAO nyawata be kambe kadi be wawata wiide ko dum do wonata hakkunde mabbe leyde CDAO dum wonata hantin ko accordji kesi nanondiral jewtondiral hono be gollondirta dum fudda jabeede andede foti ko gollondiral nata yalta bibbe leyde de wala ko faati economy wala ko faati financement sabu da andi kambe won leyde le CDAO ino rendidi e mu'en kalisaji woni money france CFA o ha joni be innani be yalta demwa aywa sen ari non e batteji di ganduda ino battina yaltugol mabbe gol e der CDAO e ko faati fedde CDAO tawi de do leydeele tati yalti ummade CDAO gonga dum do moddanaani CDAO fedde CDAO sabu CDAO woni ECOWAS yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattindira faggududuji leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa daɗɗudi faggudu infrastructure mo annduɗa ina humindira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e otoji mum e laabi mum e terenji mum fof ɗum ɗon so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e CDAO battale ɗe moƴƴani sabu ko ustare wonande CDAO sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗa yalti CDAO eɗen gandi ɗum ɗon wonata ko weɓani ɓe e ɓoɗo waktu joni sabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e laa e maaje ɗo ɓe heɓata por ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteeɗi maɓɓe e jokkondira e yaasi ko maa ɓe wallondira poruuji leyɗele CDAO wano Sénégal wano Guinée wano Abidjan wano Cotonou walla Benin ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddiima e ndeer ɗon leyɗele ko akkuraaji goɗɗi watten hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗeeɗo so tawii kamɓe ɓe yaltii ummaade CDAO goonga enen afrique tengti afrique hirnaange gaa fof renndooji men ɗi koko naattondiri ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa kono en nganndaano ɗum ɗon waawata wonirde tawa ooɗo waktu jooni ina woodino scénarioji ɗi annduɗaa ino joorta walla ino soyna ina waawi wonde so tawii ɓe yaltii ummaade e CDAO définitivement
docteur Madi an kadi holno njiirɗaa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɗe jokkan udditukki keeri maɓɓe e maana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen visa
to ɓe maɓɓita mbooda maɓɓe fof of african population fine and good ɓe haɓdi ɗoo bo kamɓe ɓe hoosoyde haɓre man yiɗdi masin ammaa bo lesɗe luttu to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti mbooda maɓɓe ɓe acci ɓi koye africa wara ay holli ɓe ɓuri shuga bannga san lesɗe luttuɗum je hallini ɓe wi seto maɓɓi leddi maɓɓe kono noon feƴƴi boo wala illa ma gaba ɗe abutugo maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi on haala luumo harka visa ɓe nanta harka sojaji haala jonde jam to haala jonde jam bo jotta tinda ɓe narray soja o ngam man soja ta harka man gabaɗeya ɓe soja lesɗe ECOWAS ɓeɗo joɗa jonde maɓɓe ɓeɗo bo joɗa jonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko jidata nane ma ECOWAS naɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba